Let's hear some Joski Kambakuta and Orca and Bana Okay now from the CD Dernier Avertissement. Let's hear the song called Telepathy.
Héritier Itélé, Iwaka Mokus, Iwaka Suka, Fabienne Labar, Jules Yagasa, Mouimouila, Papa Ganaleli,
Yokela Lamawa,
Motemeko Betangaye,
La Souci,
Nasala Nini Naweye,
Mekato Kompongala.
Alain Itélé, Bébé Grand, Henri Lukaya,
Papa Sinana, la bombe la caro chouchou.
Jaquetezo, Clément Mubengai, Hélène Branco,
Simba Montema, Simbo Yanga, Okomona filme la télépathie, Mosiko Kosara, Topemeni, Yogange ya filme, Peratito, Tewaka, Nalemi Mokiri, Toringi, Nakufa, Erite, Itele,
Nakovanda, Nakobanza, Yo, Chéri, Sinangai, nalembi mokili tolingi na kufa mpona ninye
Simba motema na simbo
ya na simbo ya yo
Okomona filme na telepati
Ona telepati
Osiko kozala topembeni Yokange ya filme peratito ewaka Nalembi mokili tolingi na kufa erite itele
Erite motema Ozali wanga wa motema papa e Ozali wanga wa mabanzongo ya nalembi mokili tolingi na kufa bona ninye
Simba motema na simbo ya
Simba makasi
Okomona filme na telepati Mosiko kozala topembeni Yokange ya filme peratito ewaka Nalembi mokili tolingi na kufa erite itele
Erite mokili
banza kayo ozali wanga wa motema papa e ozali wanga wa mabanzo ngoya na lembi mokili tolingi na kufa bona nini kuka
sima motema na simbo ya ma okomo na filme na telepati mosiko kozala to pembeni yotange ya filme pela tito ewaka
Nicole Branco Dédé Bicoco Jean-Pierre Mbouala Bobina Zemboeling Bobina Malé
Merci, na oya kelaka pardon. Nani aleki mayele. Oh Rolo bana moto merci to pardon azota la le quoi le robo pas mari hein lui son mia le Anderson Menga oyo akotia moto makasi loko la 7 to kobeta les sous
Natango ya bana Israela Natango yo ya ba Yuda Makila nelimbi sa kimasu Elo mosolo na bo mego bikoma Kolimbi sa nyoso Respe Mwana moto Oko mona yeye mogo Tuka zali na baninga na ye Papesa kaye respe Respect à la moto, loco la bandelo, ezana bicolo. Mokata eza monene, belo, nango eza la case moke. Asito satendelo, omona maima kokwe la yo. Ba respect mosusu, epe sa makase na ba ebazwa bomengo. Ata putulu, evanda kapena kiti ya mokonzi. Bongongai moto, bato sangai te bonini. Koko eza la mai. Eleke bale kauka natina Tosa moninga tango azali bomoi Kaka nali wapena mbota mande balenge laka moto Joli mongo, baby doze
Kaka nali wapena mbota mande balenge laka moto
Nadine Malalo
Kaka nali wande bako sombe langai Elamba ya sika Eric Lucasi, vraiment.
Kaka na liwa pe na mota mange balenge laka moto.
Zoka moto soki away, bale laka ye kasi kwa se kwa te kwa kende malamu. Le miran, bato bazala nko.
Kaka na liwa pe na mota mange balenge laka moto.
Janvier Osaka nu fedenza tu soki na we Boku nangai na mapata Matanga nangai ka fete se champagne pour tout
Saka na liwa pe na mota mange balenge laka moto oh.
Roboti Ba mama we a terminé ses amiso Charoufa, top 13.
Sika Didier for Kadi Opikaka, Eme for Kadi Opikaka.
Mama Tokoya Toma Kuzola, Bua Balu Kidi Wele Kwaku Kote Mosusu, Désolé.
Ah, na bonanga, na koko kate kozela mobaya kosanga iya koya.
Séparation. Can't seem to have enough energy before you get that first cup of coffee? The Breakfast Blend can help with that. Tune in every morning, Monday through Friday, so you can get that extra boost. You know you want to. Listen to Breakfast Blend from 6 a.m. in the a.m. on WRIR. Yeah, you can thank me later. Each digit makes a
tone. And you're listening to Ambiance Congo on WRIR. You'll find plenty of programs, events, and activities at Virginia State Parks. Virginia's 34 parks have thousands of campsites, hundreds of cabins, and more than 500 miles of trails and convenient access to Virginia's major waterways. They offer beaches, picnic shelters, family lodges, meeting facilities, festivals, concerts, nature programs, cultural happenings, the list goes on and on. From Cumberland Gap to the Atlantic Ocean, there's something for everyone at Virginia State Parks. To see a complete listing of Virginia State Parks and learn what each has to offer, visit www.dcr.virginia.gov/state, a little underlining thing, parks. All right, and you can follow our track list at www.wrir.org. We played a couple of requests for you going out to people in UK and in Europe. That last one was Wenge Kumbela, the song called Nikaze Bela from the CD Jugement Dernier. Before that, Rento Vena, La Señor Toranaga, the song Evala from the CD Nonviolence. I got one more request going out for you. This is Dalida Mundali's song from Zalaka Maele. I don't have the original. This is a version that came out in 2000 from the CD Coupe du Monde.
donateur de Liège, Papi Okito.
Grand Manitou, pesa ngai bokasi na sala. Mosala ningai nzambe akabela ngai likabo. Ngai Sylvie Bati, ba ininga na yeba. Niongo ya nani na defa, futa te yango. Mboko tika ngai na bomoi librema. Na circule yo. Olingi kaka po denigre personnalité nangai or boza komiko sa je sais très bien que zalibami bayini ningai et pourtant dans un arrière lokola bango bozo contrôle vinanga bati nazali mwana nzambe bato ya mokili oyo basala bino ndenge
Sylvie Bati, Omeyonga. Noebike, eloga ni kotonga na mokine zalite.
Ngayi, na moke moke na zwaka, na sali sabaninga.
Nzambe soki ya sungi oyo pesunga basusu.
Olela ya moto na tango ya pasi ya bongito sali saye.
Olye ya koseka ye, tobe kotongo.
Le prince Masasu na lola ye.
Sukola mitema pembe kubla mama Na sukola mitema zambe ya kolimbisa Bindo ya mitema ezali lokola salite lamba Na sali sabaninga na boboto Rekompase pesanga bote ya lokalo
Georges Bankoto Nokonso na ekembe GPS
Bela masumu, zamba ko rekompense yo Bate ate yanga, papa pelo kola Mama alo babo ye Mwanda linga moninga moto Sunga moini na yo, kwa yeba zambi Namo kili yo 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 Kuzongi saka mabe Prie pour ton prochain, Dieu te bénira.
Sylvain Kalongipano, Yaluto, Lutonado il riche, Guy Floyd, Anita Nabwengi.
Ngayi, na moke moke na zwaka. Na sali sabaninga
Nzambe soki ya sungi oyo pesunga basusu
Olela ya moto na tango ya pasi ya bongito sali saye
Olye ya koseka ye tobe kotongo
Tubela masumu zamba ko rekompense yo Bate ate yanga papa pelo Mama alo babo ye Mwanda linga moninga moto Sunga moini na yo Kwa iba nzambi Namo kili yo 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 Kuzongi saka mabete Namo toho ya sali yo mabe Pesa nyoso na koloza Ta prochaine, que te bénira.
Raf Ilongai. Oyebi kena mokili lika mususu wa bandelada, me mususu kroa.
Conseil ya babota ici vie, bati na kola. Motema ma bete.
Eyo
koya ne
kola yo.
Yahweh pesa li Sylvie Bati Omeonga Kaleli po santu
Kite la biso awanase
Mabe eluti
Moki vie change miki
Tala nase mitema ya bako
Eto ni jalousi
Bampangi banini nanga
bale na nango bokili yesa nango ya nzambe
yo bless kuku
kutu ya lelo yo na lali tena kanisi mingie moto akosala yo mabe oya yebi ya koleka didie okito dede mukadi prudence na la vie emilia azevedo tala mokili conseil a babotie
kai sylvie Batina kola
Mote mama bete o
Nango ya neko na yo
Tosa la keba
Tosa la kwesa moto onyoso
Yawe mpesa livuta
Yaviso nyoso nase
Lelele baki malauka Eli monsantu
Kite la viso hawa nase
Mabe eluti
Mobinge change
José Mabandi Afi Mayembaye Brej Okunda, le légendaire Nicole Vango Papi Mbomaye Patricia Ngimba Johnny Libatuna Martin Mapango Eboza Loufoy Clovis Kikwe Atis Photo L'image d'or Pecho Mubenga Kiawai Capitalité Benel la Grâce Pharmacie Blanchard na Luandaï Tiekoville Mano Maner Nilambou JP Diamantino Mabanga Yataloé
That last track, where were we now? That last track was Jamaitha Inanga, the song Paula from his 2016 CD, Nale. Let's go back in time, play some Dali Kimoko. This one also another request for the song Ba Vibrations from the LP La Sisi Present Dali Kimoko.
Yeah, you know. bandeko bingo bingo sango etambola timokili mobimba e elangusinga na butuna lala pongi na zuwa wapie na loba loba mingi te mama po parle se maladia e
Lucie mama nana yo tolingani ya
mufu amufu
Lucie mama bolingo ya nana yo ezali kisite a vibration ya nzoto ya nana yo ekutani ebimisi mas ekomane tolingana.
Gonna end up with some Dido Vangu from the CD called Parcours do Ngeni. We're gonna hear the song off of this one called, which one are we gonna play? We're gonna play Kiyedi. See you again in 2 weeks. Stay tuned for the Motherland Influence coming up at 5. Thanks for listening.
Kiyedi renové. Linga mwana zana nubebeo mawa na koti ya yewapi.
komo solo moke ne na zui atabo ya kenge la kaye bamba na nanga ba gagne monopo tika bango balo bae mokile lingi se boye pasi nyo sona komona se pona yo mama e kende malamu atana ndoto to komona na Bamba ndananga ba gagne monopole tika bango balo bae mokile lingi se boye pasi nyoso na komona se bona yo mama e kende malamu atana ndoto to komona na
Kali eloko pamba